I'm looking so bougie, low quality, ni choko mbaya. My life is like a movie, yenye nguo mili mbaya. Na pete gold, inaweza kuvunja tire. Kuna dem cappuccino, ambaye namuita tu. Ukinipa beat, naipiga kama John Cena. Ile kimtani mtani, hata club sina. Weleto utani, mwenzio hata akili sina. Kwa kitu gani mimi nazima, paka jiji zima. Vitu kibao, kichwani kama nina wazimu. Jisnipe rap, tafuko, wanaingizia jimu. Bro, hujui hata kunyonga, funarushia steamu. Ntakupa namba, fuki, piga kukatie simu. Wangatwa na maswali, nimekuja na majibu. Metoka mbali, adina poenda na isni karibu. Sometime na mind, yeah, mambwiga wanatwe nijaribu. Ila kubwa wana mind, zaidi vile waga si wajibu. Nipaka rapa, ne watesa watu wazima. Tuizo takataka za watoto wanaotaka kupima. Toka chaka, tunachata la dunia zima. Wajui mindo baba na watoto wana mkosea heshima.
Hey, kesho jane mbunipe tambara. Nakuza zetu makachara.
Leo ni leo so kitoto kidingi. Leta nyama hivi vyombo ni vingi. Kama ligi weka moto baridi. Hafziki zidi ni kwenda kujiki.
Unamtaka nani? Badman Dar es Salaam, here we go. Si tunataka mani. Tazisaka kokote zilipo.
Wapi gigi? Leta papa. Bosi mimi yobili leta hapa. Nani? Weka sign paka rapper. Weka sign DSM. Weka sign. Anataka kuja DSM kasha check out leo Dubai. After kwanza January anataka chill adi July. Nipaka rapa ne watesa watu zima. Tizo takataka za watoto wanaotaka kupima. Toka chaka tunachata la dunia zima. Wajui mindo baba na watoto wanakosea heshima.
Hey, kesho jane mbunipe tambara. Nakuza zetu makachara.
Unamtaka nani? Badman Dar es Salaam, here we go. Si tunataka mani. Tazisaka kokote zilipo.
Dar es Salaam. Dar es Salaam. Dar es Salaam.